Hey, na tuko tu pacho kwani boss iko nini ha? Hey, tuko on by. Hey, siku hizi mambo yangu. Cheki hustle. Woo. See my boys na my girls wako. Mbele mbele tuko.
Bila kuniomba kasa chukua attention. Kasupa nika reception. Sili nyama but kake nika exception. Katest kako suit kako. Originally wa mode assassination. Kavida ka simple animation. Saiji na kubwa across the nation. Team me mister. Hakuna majo ito. Achua do something omirado iko. Hakuna ngango ito. Tuko fine tuko wele 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 wele
yeah.
Wele.
Niko set ka square big a mass bro. Don't ka boss cause he's a mass joke. I'm so not fair cause he's a boss. You tuliaga we are you the flow it is. Temperature is pandaing. Wele wele when I'm teremukaing. Shasha nije wikaranga si niko ganga. Nobody can stew on me no. Temperature is pandaing. Wele wele when I'm teremukaing. I'm glad you're the chile I'm kanyagaing. And it's mad I'm the jama you have woke with. Call up.
Return of the monster. Baduna kill baduna let a disaster.
Wele wele.
Call me real gangster. Toko mumbao na wakilisha marasta.
Wele wele.
Everything Chris everything. Wele wele. Hustle never stop hunting done dili. My chase come my sister do wanna ni fili. The better rap na badu me na wakili.
Wele wele we. Wele wele. Wele wele we. Wele wele. Wele wele we. Wele wele. Wele wele we. Wele wele.
Hey, siku hizi mambo yangu.
Wele wele.
Cheki hustle. Woo.
Wele wele.
See my boys na my girls wako.
Wele wele.
Mbele mbele.
Kabla tuendele sana, washa hiyo kitu. Ndiyo mtoto aliambia jana usiku. Hapo kitaka kufurahia itabidi pedi baia ndiyo tu fitu. Msupa likuwa tu anataka kumanga. Mina mfuata huku, bamba tu bamba. Watu wameiva wako majicho nyanya. Tunajifanya tuko sawa tuko. Tulifika aje club jo. Kila ngoma inacheza nya rap jamu bro. Hakuna mangori jo. Tuko high, tuko wele 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 wele.
The thing about life is you make it what it is. Taka furaha kwa kweli you get it.
Wele wele.
The thing about me is I need my moolah please. Na kama si pesa please. Don't have no time missus. Hautanipata nikipo. Ucheza wakati nina juu. Hukumu maisha ni mwangu. And so far kila 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 kitu looks wele wele.
Siku hizi ngori jo. Fat buzzin and it's impossible. Hey, nimetoka hospital. Cause the bar so sick wapi Dr. Joe. Hey, ukweli na worry Joe. Na drunk kwa magenji ni horrible. Na history Joe inago kushow. Hakuna mutu untouchable. Hey, ndani ya wax nikikazana. Siku pewa nilinyanganyana. Bona DNA, ay, 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 yeah.
Okay. Ha. Uda, King Kaka niko.
Wele wele.
Mistari nazo ziko
tele.
Na wakata sana Q. Ata nunini na waire wanajua niko
bele, bele.
Enough of that number one storyteller.
One
ace, min fly ka propeller. Juu ya hewa tunaskat na bank teller.
Hello.
Niko na wasinani
kaka store.
Napendo mashinani
hadiko.
On speed nani
yes.
Loka empire pacho kwa ni boss,
boss.
Tunesabu mamili we sabu malos.